Tumaliza kisa wene chivina chi National Economic Empowerment Dialogue chikalati davazade okufayo kulabanga abana babu bali ne emirimu egyenja olo jibakole wakamurumu luno bali mate kukeranga kulelanga lunti kubanga chino ate kya kibiraka abana okuyiga emize mikyamu olwo obutaba na byakukola wabadogera ko ne bannamuli olwaleero omwogezi w'ekibiina kino Moses Matovu alabudde ne ku nkozesa y'amasimu agaseereza mu baana yagambye nti naye abazadde balina okugirondoola bakakase nti abaana bano ate tebayiga emize mikyamu naddala ku mitimbagano.
Abaana bano mubawe ebyokukola awaka tubagoberere tufube okubalambika mu nambika entuufu tetwagala bafuuke bwangala obunani naye okusingira dda tukole ku kintu ky'empisa era njagala okujjukiza bannayuganda nti kyenkana buli maka mulimu essimu ya seereza abaana bano bakyasobola okudda ku masimu ago ne balaba ebintu ebyobuseegwa ebyobusibufu bw'empisa ate bigendo obwonoona so nsaba abazadde bafeeyo nnyo ku baana bano babalambike mu ki ekyokukola tulabe kituyinza okubaggyamu ekirungi kyokka ate era mu ngeri y'enjawulo bajjidde mu kiseera nga byakulonda waliwo ebbugumu ly'ebyokulonda enkuŋŋaana z'ebyokulonda bannabyofuzi ab'enjawulo bali bitundu abaana bano bayinza okufuuka munnanga abazibu bafuuka ab'effujjo bali muziraali namira bano basinya 6 sinya 4 bavugezi piki bakole batya ate bafunireyo ebizibu.